wa bona ga di le sone di kosa gore ba buti ba reke Happy Meal Promax because ka tsela ntseng so basadi ba tlo ba nyatsa and the ratio must balance. Our ratio is Vice Grip is to Happy Meal and Promax. Otherwise, both first of all, ke basadi ba ntse ba nna wa ga wa kua o kua ka ntsha wa ka o paka tau because ha ba tsiseng Happy Meal le Promax. So di kwa sa gore ba buti ba reke Happy Meal le Promax. I'm telling you. Abile wa bona rate e ko Rustenburg Pretoria. It's not like stop Kimberley. Ba ra ka Vice Grip ka teng. Yeah. Le run Fontaine. Di kwa sa gore ba buti ba di pleketso. Abuti wa ko Run Fontaine. Rustenburg Pretoria le Brits. Kimball. Pulwana sentse ke bona pulwana ke a bo di joints bo ran ba ke ba ke batho ba bo di joints ba a ke ke thabo ke tshini mbuntsi ya pulwana a ke tswa ba buta go pulwana ba sa re ke Happy Meal a khotsa ya mara di kwa sa gore ba buta ba re ke Happy Meal le Promax cause wa ya and go busy go sharakana mare ne ke re ka tlirela gore ne ke tlirela tsa di sale ka di black sourcing the whole country maybe ke re this week it's a special go Rustenburg next week mama fela fela yo cause ya no ena nta ya di go sa fela gore ba buti ba tlhomele di tlhomo tsa Happy Meal e sentsa mowa ba tlhomela ditlhomo tsa Happy Meal le Promax fela